Solomon Hedyankobe tedduɓe taskaram sappo e jeegaɓo dande fulɓe immorde Washington. Komin woni ceerno mo Doumba ko ene wondi e nder silmaji capantati aroji ɗi e hino titoɗe taskaram men noon hande en kalan ko fati e batte smartphone jiɗin e dow jande sukaɓe limtol woɓɓe wi'a dogol leyɗe haɗuɗe jangoɓe ɓen natidude e téléphone ka cuuɗi janguirɗi no ɓeydo e nder Afrique, yoga e ɗen pellite no tuugi e wittoji holluɗi wonde ɗi technologie ji no weddintinna paykoykoy ka jande. En jahan Abidjan taskoɗen ko holno janguinoɓe ɓen woni e jippirde e alhaali o ka lekkolji ton. Ka taƴere ɗiɗaɓere en jahan Moritani yiiden e hombo o anditi hawa makko kan ko kanko woni Kodda Sall kirɗinowo ka mejaje rendo notodiraɗo amen Nouakchott joɗodi e makko. On nanan jantore nde ka taƴere ɗimmere dande fulɓe. Wano wowiri noon Roguere Diaspora jofinan taskaram o. Mi tolni on kadi mi wi'i on fofo e bismillah.
Jowlol sukaɓe
wittoji no holli wonde ɗi smartphone ji no weddintinna jangoɓe ɓen. Ko ɗum addi haɗugol téléphone ji joma hakkillaji ka cuuɗi janguirɗi sukaɓe no layude e nder lesɗe adunaru e nder Afrique, Togo, Ghana, Algeria, Egypte, woɓɓe noddira ɗum Misra, Uganda e Congo no tawa e leyɗe tonguɗe nadorgol téléphone ka cuuɗi janguirɗi. Wano Côte d'Ivoire hay si tawi gouvernement on ƴettali pellital ngendiwal ko yowiti e alhaali o, lekkolji goɗɗi no ƴettude pehe ngam faddagol o bone. Wano holliri noon nde jantore Amadou Diallo gila Abidjan.
Hiɗen ka duɗal bawlen nde ngal ɗo wano duɗe heewɗe Abidjan no hawra e caɗele yowodirɗe ko fayɓe ɓen yoɓoto kon téléphone. Kudu Samuel ko janguinowo tarika e gandal leydi no heewi ko wullitoto welsindare janngana kuuɓe makko ɓen saabu ewnor
koykoye.
Kono woniri meɗen eɗen caɗele tentini ka janngana kuuɓe janduɓe ɓen so ndowo pay koykoye yaltine téléphone ji ɗi fewdo janguete. Si min nanguidiɓe mum ɓe wiya ko saa yomɓe woni darude ɗum no fallamen
hooreɓe duɗal ngal kadi no wondi e nden ande wootere ɓe ƴetti pehe kese fi haɗugol yoɓagol téléphone ka duɗal. Lowes René gooto e hooreɓe ɓen no sappi ŋakkere ballal mawɓe fayɓe ɓen.
Ka fuɗɗagol hitande ɗen min nodditino mawɓe fayɓe ɓen min holliɓe ko min fawata on mo yirama téléphone. Ɓe joni hay janngana kujo mo ka suudu jeega ɓuru no jogo téléphone. Ella on koye mawɓe maɓɓe yonnayɓe ɓeɓe woni iɗe andi payku no tongana yoɓagol téléphone ka jande.
Ala Jamadu Wuri Ba hoorejo mojobere mawɓe fayɓe ka duɗal attaqwa no miiji ko hooreɓe duɗe ɗen e janguinaɓe ɓen hani ɓurtude ngandalgol paykoykoy fino ɗum accira. Ɓe holliɓe tawaka ko fayɓe ɓen yoɓoto kon téléphone ka lekkol.
Eyyi ko fayɓe yata téléphone ji ka lekkol ton kon min on haremi tawaka moƴƴana fayɓe ɓen paykonkon si ayko yeehi janngugol o ƴetti hakkille makko waɗi ka portable janno ono jandudemo to ki hare hakkille makko ala eko jannete joni noon si ɓe yahi ka janngol ton ɓeɓe acci téléphone ji ɗin ka suudu sinano hare moƴƴanaji fayɓe ɓe moƴƴanaɓe yahdugo e téléphone ka jangguete.
Wakkilare hooreɓe duɗe ɗen e janguinaɓe ɓen fuɗɗi battinde seeɗa seeɗa sukaɓe ɓen no wattande yila e yoɓagol téléphone joni kaɓe janggata ton.
Maynabole téléphone o ko école ton wotoɓe jabutu
nde mi addorta simi addi ga mi janggata o ko janngugol addina.
Professeur Zamblé Ambroise rendo yankojo wittotoɗo janguina ka jaaɓi hattirde Félix Ofoy Boigny Abidjan holli wonde sukaɓe ɓen si duumike fijirgol téléphone hoykoy ɓe heɓa e lorra suttugol tampinaygol ɓe ha bonna jande maɓɓe nden. Finoy yo duɗe ɗen hunnan laatingol tonge ɗen hino ɗo feere makko nden.
La famille n'a pas quitté la maison avant de partir.
Ko ɓey nguureji ka paykoyko iwata ton si o yaha ka duɗal hani ɓey duugol dagol no accira ko ka ɓey nguuranidi suka on fuɗɗoto ko ton ɓe hana ɓanginanede lorraji wonduɗi e hutorgol téléphone hay kamɓe ɓe anda ittiri bona téléphone moɓe tambi hollowoɓe ko fewdi e aduna on fo.
Hara en andintinay witto ngo jannayɓe ka jaaɓi hattirde Félix Ofoy Boigny yaltini ka mayɗe hitande 2023 holli wonde e nder Côte d'Ivoire embere nogay e der temedere sukaabe jogibe ewnor koykoy ka dudde no lorori suttugol tampinay golbe ittinabe ka wonkiji mabbe dun no battini e cellal haqille sukaabe heewbe e der Côte d'Ivoire. Amadou Diallo, VOA Fulfulde, Abidjan.
Ajarama Amadou Diallo e biol salndu ONU kipundu fi jande e pinal no wi e UNESCO wittoji mbadadi e der Belgique, Espagne e Bretagne undi no fellintini wonde hadugol teknolojiji ka cuudi jangirdi no beidande jangobe ben famu. Amerika do e biol witto wadango hitande ujune didi e no gasego ko yata chapande jeedidi ego e der temederewel lekkol ji gouvernement leedi ding no yetti saria ngam ustugol gollitirgol smartphone ka cuudi jangirdi cukaloy pamaruy en heddoto e der tobbere natanen joni rogere mijo mon emum
mijo mon emum
mijo mon emum
mijo mon emum
Nultondirado VOA Fulfulde Abuja Muhammadu Abubakar lamdike hodiyankobe wurongong ko woni biol mabbe e alhali ustugol mambien tongugol nadorgol telefon hoy ka cuudi jangirdi e hino jabawol mabbe
Interest jibirin amen amirin wadani min kam hatkibe du wadani min ay dun hadaben horuke hakillo mabbe do jande amin wini be fa'i yeso ka
Umar Suleiman e jabrude e hadugo wardugo lenguru jangirde wadi min kori hakkilla min do jangirde de min kollitete
min india hawa usale shia wadugo woya jangirde wadi min kori hakkilla do jande waddore mi
Yakubu Lawal dun hadi wardugo woya jangirde bibbe non walliti bibbe e fama jangirde
Indiya Muhammad Haruna Jibrin Abuja jabrude dum hoshi do haduki sukabe wadduki lenguru der jangirde do wadi lenguru no don ngi ata endi wondi kuje dudde kado sukabe janguki be garay kalaruki kuje de kandayi de be gaday ka nodduki o be nodda o der lenguru ay suka handay mo dibbe hollita mo nodda otto mo nodda otto ko onodda mo otto otto nodda mo ay dum handay o suka famaru ay hakkilu ko ata ko to jangirde atawai mo dibbe jangina atawta mo watti hakkilu mo winda ko mo janga ko mo hakkini mo nana ko mo dibbo oddo wi atamo hollita mo janga mo henya mo harmo hoshadun harmo daro mo wada jumurara mo janga dum wallamo to handa yi dum ala sukabe wada ka wadduki e lenguru der jangirde suka e ma ha e mata e mayno e ma atoy ha e mabbe ganna ma atoy be gida dum
mi woni Suleiman Adamu a gaskiya e mi kokki autalo hore majjum gaskiya mu hada be ya duki yimbe be gibe sare ka fijo e mi e kuma haduki lenguru ya jangirde min min kokki
e nokkuje jangirde Burkina do ko buri fu wadu fadde jande fuddude na wodi ko wete reglement interet dum wonno ko mila ko hani wadede heba jande ne yaara no hani nokku Allah fu so dum wari na dum jangi fuddum wonno ko fuddirte nelle jangobe hollete waddude cyallalol ko wete portable e suudu jangude don hada nelle jango fu ngado dum so yiama o tetete ma so wurtini dum heba gollitira so yama jabete wobbe na waye wadede lebbi hokkite wobbe na sale hokkitede wobbe men na sabo sarabe nodde nokku jande ton fa kumpite dum wana ko watte don na dum waye nafude jande ne sabu na waye adude dum tewta goddo fereji ko jangno jami tawe an a horema anda jonnon sukabe ko buri heewde e mabbe fu horama tawe sobe ngaddi dum ekkoldo do fu o kujje de nafata be gonna be ndara
joni jabboden kodo dande fulbe
kodo dande fulbe
kodo men hande ko Hamadun Diko ko kanko ardi dudal maungal alhuda wonugal Wagadougou dum ko der Burkina Faso ko Karim Bahadjo yewtidi makko
docteur Hamadou Diko
wiwa fulfulde ti fofo modon sanen ko jabno fa jabo don dum mona jamde de ko hande min jotti dande modon ko habbudu e dum mona jogade telfi jende kewde ka la loi o hojam na men anna salle la loi hojam Burkina Faso na hojaka on jangino ya won ko annan don tayti
nuwa pay pay hojaka hono e dow hadugol fefe jonnon jonga halaji ni gon don jonnon sino nokkuji godde kay to heewi param leede arabe leede tuba kube no wodi leede ko jude luwaji so reifa suko wari fa ya ekol fu dambugal jangirde don yoppata telephone mudo naddata ekol gol fe ger goddo ka jaati so ni wo joom wo nadde telephone mudo de yida e mudum fu anka yoban jobdi mawdi ko donc tonga dum wala fejirde jonnon Burkina do dum hewtay non tafon ko
dum hewtay tay de le ecolaji di ka fu wana banar modi li reglementaire do
on ecoli din ko buri hewde fu atana jogi luwa faysi jogida telephone no kanda gollirde e modu jonno jonka ecoli ji anka di laamu je adi fu atawan ecol fu na jogi anka mbaaki mudum feere higa wala me ko buri hasade ka fu faysi suka ben kada ka wardude e telefi ko buri hasade wakkati jande wudi denka na kade gollirde telfi din
de dum hono ko wodi na anon milo modo suka be kade na suka be takade tawre di telfi
go ko fu hono telephone horem handen laate ke hunde de yimbe bawa kariya mutu na jogi faydaaji kewdi ko bona wodi torraaji dum ena faydaaji mudum buri hewde jonnon so gonga Allah suko pamaro ko dum torrata na buri ko dum nafatatu ndelle sabe dum wadi hono anka jangirde pamare lihije de so gonga min hore am mido wundi e dow wiide telfina kaani hadede ton di neddo haadude goddo telfon wuram koy mi hono to jangete pay donka mido wundi e wiibe anka telfon la haani hadede sabo nen andi tiri tesori fa neddo joge ko telfon fo wakati gomma ado way fay dara do mudum calmina dum tay mata yalla yotte ke feego
dala jangide le de ka mbida ton kan way hadede de to de kan mbawi sawrede sedana
jandeji lehiji ndago jonga ko mbiete ne français de primaire fa yotto secondaire fu suka ben so go min ka le yi ande am nakani hadede wardude telfi jangirde fes ko mbiden dum ne reifa suko uddit telephone fu fay mawdo reifa uddit telephone wayno hakkilum fu dow telephone do woni hetti nanta ko goddo de halda nananta ndelle hono hadede dum le cuudi pamare de mido wonde dum cuudi towdi seeda de wonno investeji wawata wi'ede hadete feefeede na hanta e wakkati jangino naati na hokka nanka windande mudum de ka na hanta e telfi na mbuddi suko ko janginete dundu na seedi sabno wodi ko janginete hande goddum kay so na internet jogida jaata wawa fay jukkude jangino on walla na wodi jandeji goddi tawan hono hisaaji en dum e bandum en denka telephone na tilisi hono den windande ka fu joom no way accede gollira mais ko buri wodde kay tayna dum jogana luwani telephone tanade le suudu jangirdu soni wana wotilisu faata e jangino on horem wi on garde sabu hande windande meden hande de na tilisi ngollitiron telfoji
de so suka saloken halaji de jangino be kali dum mona mi de be tabe ngada telfi le cuudi jangirde soni telfo gon tetama yoppe fa vacances de hokkitena ne hani wadaade milu mon sabu goddo ka telfo mudum tetete sona ecole bari fu hokkitataaki
ko buri hande saraabi suko on kaani noddede kolle minan ya leetom jangirde amen don dum won ko men kadi mais ina suko modon jabay dum ndelle ndari no gadono ton suko modon mais hon hoyde telephone on resat e jungom fa jande wartode hokkita joom kay dum kay wallahi min kay mido sikka dum kay no wilti haddi
den meli Burkina Faso na hani hoygon la loi on yopiranite
kanjum min kay leeyande am nokku fu no watta de tawe suka ben mbuddine gollirde telfi kadoji dum o jande nokku fu ko way hojeede de dum laato fu na hani mais jonno jonga ta yimbe njaltina luwa jordo hono hadude feefe sabu ko mbimi dum ni no telephone jangirti odi mina jati ele duubi garodi ko miden goni milade no watta de tay sukabe hayebe hewtube suudu naye burdu tanga wadobe recherche ji witodi be tay o lieu de tay telfi dido njogi na wodi telfi gommade hon tablette mbiete atan leeton programmeji kala ko njeedo jangude fu ne jippine leeton donc suko so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu tay wala WhatsApp wala Facebook wala ko homto to bi adam dum fu wala ton
leedon sarabe nawdi ko kani wadde kambe duna
Sara ben kaani wadde ko heewi jaati normalno ko wadete ka fuddu kam e kaani fuddirede jaati e goka ta neddo heño e sodande biyum telephone e dide be ngeldu so a tilsi a sodnan dum fu tindina dum kolla dum won nafa telephone on gonginaatu rento e ko telephone on torrata jango wodo fu tindina dum fa hande so ni telephone na hada to jangata ton fu boddoda ko hada dum ga don tindingo ngol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore men no jogoroto telephone on e dum hunde tilsunde dow sara ko
docteur hamadam diko vi wa fulfulde di fofo modon sanen
nati am modon fu en jettam on
Dande fulbe wonudon e hedaade e dow VOA fulfulde VOA fulfulde no hede e dow radioji duududi e der gure kewude mijo am no yaha e demdangal radioji gollidi di VOA dande America se tawi hidon fala feingol taskaram o ka radio mon jokkondire e VOA men ballan on kebon yewtere nde yontere kala e hore neware ko yo saido natanten tajere didabere dande fulbe e hino tobbe habbiide en ka tajere didabere ngurdam fulbe nawran en hande Moritani ko dasal suka kirdinowo ka mejaaje rendo yewtan en ko holno o ardi e ngal meccal tagal dum daroden labbe ndaren pirinti Amadou Balde nyenyowo e hore pore no wi'e e faransire art plastique meccal ngal duuda fota e der futa en nanan ko welimo e mum
golle den ko fuddi ko law bay kaka école fuddi wadde dessin o tay sondo mi dessiné men boray kayeji di men dessina
rogere diaspora no yewta hande fi kono faransi e der afrique ro gandi tiad felliti tadjugol jokkondiral mum e faransi to bangal kono no hasi ka senegal kadi jokkadon
ngurdang fulbe
adorode Moritani hande siko a wangotodo e do mejaajerendo Facebook TikTok wala YouTube no hasi nde haurondira e mbodoji ko dasal o suka Moritani najo no darjiri jalnika e kirdino o inni o moyeli nde meccal makongal wona tintorgal leydi makko Moritani Ahmed Diop nultondirado VOA fulfulde Nouakchott jododi e makko e hino jantore nde o neldi mende
Maro bendefti miminyamani hako bendefti miminyamani
jalnika ko hunde andanonde e derendo fulbe e o sa kadi o fonno chonche joktimo ummande hesere ha wodi hertiribi dum koddal ko hodere lollunde hen tawdo jalnika dum sabinde ummani dum satane
fami am beccere guni way en wodi ko naturel de ngarami hen walde pelitnde waddi dum wal wattude jalnude yimbe soxlaani miijoji kewdi parce que ko gonna yam de naturel haa wuntan daani non din findina me kam community wala jalnudi yimbe min ko non jibni raabe go hen jibtina
Amadou Samba Dembele ko windi yanke chonchi yanke ina artane ne jalnika de rendu fulbe
mawmin den bare jalnile den talta wana wan man show kadi den ko bi bare jalnil fof ene jogi manda ene findina ene jangina ene hebla ene nehani ene yanna horbe den jimanno dingaral ko wayno mogoni bi biya kumbam kumbam arbodo suutu ala ala woto suutu hayla ala man nyaago ala ala woto suutu ene wodno kadi hali fiye gali mucce ko sakiri ko wadi final gongal nase meden ko wayno final arabe be yimbi jani 5 be badde hen jalnil yimo wodde badde hen jalnil yoru joni kadi alaji maral ne habbanno montore koygal o yobadi koygal koko yahata montore koko yahata den badi jalkide pinina tut
koddal e der jalnik mum ala ko fondi leydi Mauritani e demgal pular
woni hen no biranni mi ganda Mauritani c'est comme si Mauritani wodani e min nak mir wa yidde yimbe fof mir wa yidde leydel fof mi ko leydam burantami en way wad fof donc voilà e ko ci demgalam kiti ba sumi hebi to kemi do wal so yimbe en ci camera de socio ko alle demgalam parce que hen ci binam ki pular jibinaam ko hen gandum donc nak su neddi yi hayidi kam e leñol mbaada wonde fuf mam andinma min ko kam holon e hol demgal mo kalam e haysina andana demgalam e sey andude andinde mo demgalam parce que sa andi kam a andat demgalam ko sa su neddi wi code ko mbaada woni fuf nganda code kam ko pullo te alat ko pular voilà
kodde sal lati mo hodere delñore kala nokku kajjata jam ko golotode fedde ne wona laamu yankore pam ina setto e der jillumu
ni hewani yeb TikTok na fi so ala kon mi ummi do njami leedi do farese halataaki pular halataaki nde initi mi ko murtanaaji jom adi namdade do you know kodde sal mi wow o non ko star mode biltin kad biltini mo
dum ko yeru jalnika kodda sal
wadaliyele wadaye ma fam
amadou job nokshot mauritani vo afrique
ajarama amadou job joni jahen labbe hakundere fouta diallo ala hajji amadou balde ko suka gaynudo jande himo subi metchal nyenye pore no diren dum ar plastique ka faransire metchal gal dudayi ede e der fouta nultondirado vo fulfulde labbe ummu keso diallo yahi ka sudu gollirdu o nyenyo
wano di portreji di wando tinude do ko defi mola nado paske si goddo yobi ma do miliar a desi nani ma foto kono tawi nanda lema kon reise na pat sens
pending e pirinti ko dungo wadi meche mako alaji Amadou Balde sifani lanko honno fuddori ha odumi engal metchal
golle den ko fuddi ko law bay kaka école mi fuddi wadde dessin on seeda seeda tay sondo mi dessiné men boray kay jidi men dessina yo watti kadi no do don tingi wada dessin ni ko décroqui ka tableau ko non ardi ha mi batti mo be no daka do kambe ekiti lan tigi tigi peinture on holli lanko honno pinceau de bord te holli lanko honno dessiné te ko jungo mabbe mi jangi
oso kam odubi chapande tatie jowi no rewa edi pirinti mako o rasifaji certudi gila yewtugol fi tarika hay alhali jingurdan feundidi
do wobbe na yarda wada commande tableau wana portrait on ko dum do buri heewde ma dum paysage wada na horema ma dum idee jigo mi wadi no kadi goddi go di mi yeeyi wana sur l'immigration clandestine ko faybe woni jedde laade yaha kamayo sifa dum don ma dum odo ko fi corruption odo sifi do donc ko sifa din ideeji donc yanna plein gon tigi mi jito to wada arna ko goddo landima
mekel pirinti wona ko jali hande e der gurdan fulbe gine wure yoga yimbe no itta ella e mum kono Amadou Balde no mari miijo certungo e dum
pay kuma fayda sa yi mo destina e kakaye ko watta kon le plus souvent ko pigol ay nay koy puyndango jokki wala jangude mi kadi kono mi feciri école primaire mo ben doa famude dum kadi ko hakkilni sa yi pay kun tunnol chatti fi desingol anduma mari hakkil donc wallito mo e den don bangel le plus souvent on tigi e bay udital le der mudum o folay e der mudum donc dum wona puyndang parce que hande min ko e hore dum do mi woni feccinde kono asama kala nafe nande wona puyndang kadi are jokkaybe wallito mo e der mudum
Sae jigo, Amadou Balde no wada kadi maginagu wala teater na bidugol no meche dudude ngam kebude ngurnda mako. Osuka noddi ardi besudu martaba leidi gine tambitagol ngam meche pirinti heba polgal.
Enendosi inama culture directement ko wano music jama on mijeto fimo. Si afer de golle fayda haray no yegita no wada ose gompla. Ko feyondo do tiki haray mi feotata autorite jiding kambe haani walitade heba na men cadre kamen en artiste peintre bebe me wawata tumbondirde men webita golle ko me woni wadde ko dum wawa meme développeur de tourisme on kamede harasibe ari no wodi ga inna voici une boutique d'art katawata dum do no werta harasibe ari be wawa sodude ma dum e exposition dum don ko kambe autorité ji ni marbe dem fere do wawata e wadande on cadre donc artiste bebe wawata exprimude talent mabbe
umuke so diallo vewa fulfulde labi
don jokki heda gol dande fulbe e do vewa fulfulde hidon kedo men nokkeli fof e adunaru mede weltori jikkede fawdon e do amen mi yetti Mohamed Aliou Yakuba Sanusi Abdoulaye Maigari Matchudo Polaku Abubakar Manaja Sherif Ba Ousmane Mokobe ko non o windiri ka WhatsApp ton Ousmane Mali e Julde Abubakar jodido Benin me weltori bataki mon ka messenger e WhatsApp
Diaspora
diaspora.
Diaspora.
Duubi capanɗe jeetati eɓe yettude bone mo konu Faransi waɗuno warugol tira yerɓe ko ɓen woni Afrique naaɓe piramɓe no Faransi hettira ndimaku mum. Emmanuel Macron hoorejo Faransi irritike e alkamisa ñande 28 lewru sappo e go'o aɓuru wonde ko wargo konu Faransi waɗi e nde d'accord de konu caroy nokkure takko Dakar lamorgo Sénégal. Yoro Mangara no arta e nde toɓɓere.
Sollotoɓe umminoɓe Afrique jeeyi balloyi France fawtude koyngal ngal Allemagne yaɓɓuno e becce mumen ne mbiye tirailleur sénégalais ɓeɗon hewɓe maɓɓe no ɓe garti ɓe mbara to camp biyeteɗo Thiaroye gonɗo Sénégal ñande goo lewru e hitande 1944. Ɗum ɗon noon ha joni yejjitaka hikka France nildi letter wi président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye, min jaɓi joni France koko warnoɓe ɓe pelluɓe ɓe maayi kamɓe fof. Hande goo France jaɓi ko waɗi ko. Professeur histoire oɗo biyeteɗo Ibrahima Thioub ɓuyi hen windude, janguinowo ko wiyete ko histoire woni ko siftinta yimɓe ɓe ko hotno, kanko ardino duɗal mangal wiyetengal Université Cheikh Anta Diop to Dakar.
La France officielle a voulu en faire une mutinerie.
Laamu France jogitino ɗum murtolɗo kuliyanko yettori doole kuliyankako kadi kono darande jama on faamu militant ɓe ɓen lundi ɗum jama on seeral kippirgol haa ko neɓa ko. Emmanuel Macron sakkitori qirritagol wonde ko warngo tigi waɗuno caaro
fini par admettre qu'il y a eu un massacre à Thiaroye. Donc on a une convergence au moins sur
joni bete yewtereji ɗin feppodiri. Kono noon ana woodi ko heddi fay ko faati e sokola
du point de vue de la mémoire.
Joni noon heddi ko so tawi maɓɓe ñawdu ɓe joɓa ɓe ganduɗa kamɓe taniraɓe mumen mbara hen ɓe ko babiraɓe mumen oyi ɗum ɗon noon ko hare kadi ko matan yimɓe kaɓe haɓe totte ko ganduɗa ko kamɓe jeeyi.
Il faut comprendre qu'on a là plusieurs dimensions, c'est une histoire assez complexe. D'abord il y a
andite non ko tarika mettudo famude ko adi fof joddiji din fotata hakunde soldats ibe Faransina be ben e tirayer be ben dum fof ko toppe sattude famude wondude alhali sharia ma dum wurenyaawore
juridique pouvoir même judiciaire le combat des ayants droit des descendants de ces tirailleurs
e kadi non jippiro e wakkilare ɓiɓɓe fa e taniraɓe tirailleur ɓe ɓen no ara dañude Faransi yo waylu darande mum ma noto sariya ka cuuɗi ñawirɗi ngam tottugol tirailleur ɓe
ɓendommagé les tirailleurs.
VOA Fulfulde Paris, Yoro Mangara.
A jarama Yoro Mangara. Miɗo inna on jofi timmi taskaram men on hande komi woni ceerno mo Doumba hewtinanɗo on daande fulɓe immorde Washington. Mi jarni Abdourahmane Dia, Lionel Gahima e wallitiɓe lam fop no o taskaram hewtira on nde yontere ɗo. Mi jarni kadi nultodiraɓe VOA Fulfulde fof Amadou Diallo, Karim Bahadjo, Mouhamadou Aboubacar, Oumou Kesso, Amadou Diop e Yoro Mangara. Eɗen hokkidiri aadi e yontere arore si Allah jaɓi. Miɗo yelani on jam nokku kala ka gonɗon e adunaru ndu. On jarama. Mi accidi on e ngol gimol iwrangol en Gana ko Aisha Gana yimingol yettore pulaar.